Ndi mazuka mama wa kupita kumagobo Ndi malawili la kupita kukabizinesi Kutamanga tamanga kuti mwina tipeze ya sopo Mwina kuteka pamawa ni kuza senta maloto The more I try, things are getting harder And day by day Kumalekezi